Yeah, you know, I'm the man from the ghetto. I smoke in the ghetto. I feel good in the ghetto. Mi nimetokea ghetto. Naheshimu ghetto, maana ndo limenifanya nimekuwa. Mara kwanza kuwa na ghetto, nilikuwa na ghetto ambalo hata ukilichoma na kisu linaungua. Oya wanangu ghetto, nalala na gesi. Kwenye langu ghetto, kuna mende wanadeti. Kipindi naishi ghetto, kula kukinipa stressi. Mina deti na mama ntirie, ili nile kiwepesi. Usiku silali, bila kumuomba Mola. Nikimaliza kusali, natandika shuka langu na bakola. I'm the man from the ghetto. I'm the man from the ghetto. Ghetto.
Ghetto life, yondo life yetu sisi. Hatujai kuacha shikwa na polisi. Ghetto unafuka moshi, watu wanakula nyasi kama msosi. Napikwa gongo kama wanja fisi, mapusha ndo mabosi. Kama una donation na uwezi kula, sindo chafu za manzese zinazokaba wazo sula. Dogo la saba meshendaga mpaka jela. Kwetu ni kawaida, boda boda ndo imekuwa ajira. In the ghetto, usione kila mtu anapiga nyeto. Wengine unapisikali kamisa mobeto. Kiziona uwezi amini ndo zinazoficha mifuko. Defenders napoibuka kwenye msako, atogopi pisto. Sache vya tunje za manavyo ndani. Za manavyo sijo kagombana na jirani. Wakishua usishangae ukiona panya hadi ndani. Jongezo kisha zama magetoni. I'm the man from the ghetto. Famous.
Ghetto. I'm the man from the ghetto. Ghetto.
Matatizo kiapa mgongo amaanishi unaacha nyuma. Bora maskini huru kuliko tajiri mtumwa. Ghetto nilikuwa arosto ila kukauka watoto. Amina tushana na dotu pekupeku kamrisho mpoto. And when the streets go cold nikatembea na chamoto. I wake up and hustle, yeah that's all I know. In a scat pack while selling gas on the low. Na flex kai miereka when it's time no ball. I play cool for a bit so I can peep out a flow. Ukishani tupo sinipangia wa kuniokota. Na nikizi sako sinipangia wa kumpa. Umaskini mwiko minatafuta chapaye. Kama haujala utaona mnofu kwenye daga. Kuliko shibe masimango ni bora ni fena nja.
Lango gero kizama ndani gome toka. Kupoya mta kuna godoro wala shuka. Oh yeah. Asosobe ukakuta wauna na smoke. Weza sema wakifugiza na corona. Atoro kazi, ilo siku kazi tunayo. Tunapigana na kunguni nye mnapiga bao. Teta wa kazi, na ekasha toruka kwao. Ana mimba ya muna mbae na yara kwao. Ketu lenye wewe kupanga. Chumba changu chumba chambele mganga. Hakuna chumba kina danga. Bado mwenye nyumba napita na kanga. I'm the man from the ghetto.